One, two, one. Oh, music, tava mpika. Lennox. Mufafie dati.
Yonso yaba 18. King Sean. Zikash. Iti tava kashana. Kufwe. Barato wele miti masikashana. Bakai kai ninsoka wala bashan. Narina na mfonoru za Wira isuka isuka bonsewe san. Take easy, uyisunge wilo san. Kuche nsana ba umestopu. Compete na banobe wala baba topu. Life ni jano isende muroro. Tekweche kupwene kapwene katurumendo. Tive mulaifi oro paruendo. Bakupele fumo akana. Muraifi iwe washala. I can't change man java nandi. Kwazi nari pusa nako inekuwa nandi. Ngolo mfwa ine ni mpwisha. Love ine ni kweva.
Shikashana ewe waka kusha pose love. Love waka kusha pose love. Shikashana ewe waka kusha pose love. Love waka kusha pose love.
Awa ume nisoka
waka kusha pose love.
Urache sana ve.
Bakakusha pofe love nga vakuchita. Ini shote wa meave ngini vachita. Tava mwono wakatenge na skate ukupita. Vena nishita pa mtoro shiri atunta. Ukuitwa la wakarusa pofe na dignity. Eno kutashaka nongari pa mulu. Nukukula valulia amanga zipu. Uchenjele sana wewenka shianzi. Sala pofe umono tibali hawa mabima. Tava kokoro kubara na venanga wabina. Kakusha pofe nefumo na maruele love. Fokasi pa future noti pa fia mungulu. Sambili la na yonga isange pa mulu. Bakakusha pofe love ine nalan. Take it if you want if you sule love.
Bakakusha pofe love.
Awa ume nisoka.
Bakakusha pofe love.
Akupele fumo nisi chapwa. Muri short time au pasi apwa. Afwe kona umbi pa Twitter. Imi sangwa na kare shavipa. Wadi afema iti andrani wa pararam. Wadi bipe misango wa gai gai. Bakusha magero tawaranda bye bye. I'm speaking to the girls. Imbala ndireko kuma boys. Bube ukuche nsera gai. Itamona aishi rafio kona ula. Iyo toka umpera ponishaya. Bantu konde mati aya. Nga ulo mfwa.
Shikashana iwe waka kusha pofe love. Love waka kusha pofe love. Shikashana iwe waka kusha pofe love. Love waka kusha pofe love.
Awa ume nisoka.
Waka kusha pofe love.
Urache sana venai.
Waka kusha pofe love.
Ukashara ure churai.
Waka kusha pofe love.
Nasikonkonji, mbati mbwezi. Na wakia nga chugu mirandira hila gita.